toca aló. Baby, mimi apa wakana ndiko udongo mana baby wewe hapo ushanasia kwa ubongo oh, oh. Pole 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 utaniua mimi, you know I'm crazy for you, nimechizi mimi, chonde 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 usinitose mimi oh. Anything you want, shall we do for you? Sijiwezi. I wish ningekumfua niloeshe mwili wako tepe tepe. Unaonekana sugar cane juice ya mua mdogo dogo mteke teke. And I wish I could be a bed uni lali chuchu I don't know. Umenipa nini mbona kila nikisinzia, nasinzia nikikuwaza nasinzia nikikuoza, miaka rudi miaka nenda, nasinzia nikikuoza, nasinzia nikikuoza, nasinzia nikikuoza, ila siku ya kalenda, nasinzia nikikuoza. Call me to crime and I'll be your defender. Overpower me so that I surrender. Oh, I wish I could be your saliva, so that I could taste your lips whenever. I envy your hipster, vile imekushika kwa ma. Kwa kweli manzi umebarikiwa.